Matia Mpuuga Nsamba akulira kibiina ki Democratic Front. Mukulembeze gw'eggwanga Yoweri Museveni alagidde minisitule ekola ku nsonga z'ebyenjigiriza essaawo enteekateeka ey'enjawulo okulungamya abayizi ku masomo ge balina okutwala mu matendekero aga waggulu olw'okendeza ku muwendo gw'abavubuka abatalina mirimu. Museveni abadde ku mikolo gy'olunaku lw'abakozi mu nsi yonna n'agamba nti yazze awuliza abavubuka bangi ku matendekero nga batwala amasomo okuli eby'endowooza y'abantu, psychology, enkola n'enzirukanya y'emirimu n'abalala nga basoma kugula bintu procurement. Naye ng'ekituufu kiri nti tebirina katale mu kisaawe ky'emirimu nga kyebava bawangaalira mu mbeera y'okwekokkola okusoma nga babuliddwa ebyokkola. Balagire minisitule y'ebyenjigiriza eggulewo eddambikiro erinaagobererwa ng'abaana okulonda amasomo, basemu amasomo agalina okuweebwa enkizo okusinziira katale ak'emirimu nga bwe kali mu Uganda.
They have got degrees in Swaswa, you know Swaswa, and another one in procurement, another one in psychology. I asked somebody who had BSc psychology, what will you do with a bachelor of degree in psychology? I can look at you and know what you are thinking. Then I said, but how many jobs are there for that? He said that he can work in prisons and see which prison wants to escape. So then I said, but how many prison jobs are there in Uganda?
A president asinzidde bwe kwera n'agumya n'abadde basattira olwa bbeeyi kwe beewolera ensimbi okukola emirimu nti enteekateeka ya Parish Government Model yegenda okumalawo ekizibu ky'abawola ssente mu ngeri ya mpaka myonkuwende.
Sente zino zenteeka mu miruka ne mu UDB zigenda ku DBA ba money lenders na bank zaba UUCs commercial banks. So don't come here and cry say, oh, we borrowed money, we have collapsed. Abanyankole bagamba nti yetuze tubamukabira omuntu yetuze okukabira waki.